Play One. BOA. It's the hits.
Yeah. Hey, I work hard every day. To the spot, feeling real good. Think you gon' talk to better not. My homies real hood. They say logic, why you do that? I don't know, I don't know. Yeah, they used to be like who that? I don't know, I don't know. Now they know my name wherever I go. Used to think that's what I wanted, but now I just don't know. No, I can't f*** with that knuck if you bucking back. Yeah, I've been working, but I ain't got nothing back. Tell me the dilly now. Hold up, wait, really now. All of that shit you been talking just silly now. It's as quick as you rise, just as quick as you could fall. Oh no, 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 I can't f*** with that at all. Can't f*** with that at all. I work hard every day, yeah, yeah, yeah. I work hard every day, yeah, yeah, yeah. Yeah. But today is my day, it's my day. And no matter what they say, all she ever wanted was attention and a bunch of other shit I shouldn't mention. Cause she got daddy issues for days and days. But today, she ain't got shit to do. Her right along with you. So we gon' f*** around and vibe and vibe and vibe and vibe. I'm tryna live my life, but am I doing it right? Tell me I'm the man, you the man right now. You the man right now with the whole wide world in the palm of your hand right now. The lights and the cameras and the money and the fame, I'ma do it for the fam right now. I'ma get it for the 301 and the RATTPAC, cause you know I work hard every day.
An tɛna se k'aw ka jɛmukan di aw ma, o kosɔn an bɛna ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen di aw ma bi.
Ni jɛmukan ye Wade Lamariki ka seko ani denko ale kɛnɛ don farafina fɔli ani mun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan a denkɛ a n'a balimakɛ Modibo Dembele. Ni jɛmukan min ye aw bɛɛ lajɛlen k'a jija jɛmukan in a kana fɔ a kɔ, sabula ni bɛ tali kɛ anw danbe de kan.
Yo yo yo, farafina foli lamɛnnikɛlaw, an ka foli ani tanuni a b'aw ye. An mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la, farafina foli jɛmukan a sigira. Nin wagatinin na aw kulo bɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ ani aw terikɛ Modibo Dembele kabi Washington DC. Balimaw, an ka foli ani tanuni a b'aw ye. Farafina foli, mɔgɔ minnu t'a dɔn, ale ye Voix de l'Amérique ka seko ni dɔnko jɛmukan ye, mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la. Segin bɛ kɛ jɛmukan kan sibiri kari o wagati kelen fɛnɛ la. An bɛ sɔrɔ direct la Facebook kan VOA Bambara. Ni mɔgɔ min m'o sɔrɔ, i bɛ se ka na FM kan Bamako, o ye 102 FM. Gao, o ye 106.1 FM. Tombouctou, o 90.3 FM. O ta bannen, balimaw, an bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka site kan, o www.voabambara.com. Balimaw, jɛmukan sigira nin wagatinin na aw kulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ aw terikɛ ani aw ka ciden Modibo Dembele kabi Washington DC. Bi an ka kɛnɛ a denfaya o bɛ jɔn bolo? O bɛ Bajara de bolo. Bajara ye jɔn ye? Ale de bɛ wele cɛkɔrɔba min bɛ Kebugu ni ale bɛ Kɔnɔbugu mara la, n'u b'a fɔ ma ko Anga Yanbila. Anga Yanbila ale de y'an ka invité ye bi, ani a ka manager ni o ye Buwa Tunkara ye. Ni kɔnɔna fɛnɛ na an bɛna a ka yɛlɛko baro caman lamɛn ani ka tila ka dɔnkili duman caman di aw ma, mun ye Dr Keb ani Basbi ani Madol. Wula san, an balimaw, yanni an ka tɛmɛ ni jɛmukan ye fɔlɔ, an bɛ